Korintiyanko en didabol surawol jawabol gam emin andi balli amin inandi ilukuru dum min jodoto der duniyaru ndu to lukuru dun sankitama emin andi alla hokkai mi wuro tabitaingo tondo ngoma hiraka ijungo neddo joni imin otta imin kaabi na sedda gam dum borna min bandu amin ndudo gam to min borna ma bandu dun min gartata yonkiji di ngala bandu giel sherel ngel min gondi der lukuru dun duniyaru wato bandu amin imin otta gam torraji di bandu dun yarata na gam imin gidi sendirki i bandu dun amma imin gidi dum borna min bandu amin ndudo gam bandu dun mayata hosha jairi bandu mayaindu alla i hore mudun siriyi min ganduum o hokkimi ruhu makko gam tabbitinan kimin ko o wadan tamin yeso do o kanju wadi konde imin godi sembe bernde imin andi to ni imin der bandu amin du'u imin goditi wuro amin wongo to jomirawo imin gada jonde amin do holaki alla na do ko min giata igite gonga imin godi sembe bernde den min buri yiduki min shendira indu o bandu min jododo i jomirawo tondo gam non ko min gidi woni min belna namo bernde ko e min der ndu u bandu ko e tondo gam en fu dole en daroto yeso almasihu gam kita gam ko mo e heba bar jari ko wadi der bandu ndu u ko ko o wadi i wodi ko dum woda de e min andi ko woni kulol jomirawo kanju wadi e min gada ko min bawata waduki min podo ya hakilo yimbe alla e andi no min gontindiri boddum imi kammo onon ma on andi min boddum der berde modon na imin gidi min mana ko e amin yeso modon amma imin gidi min kokka o lawol mantora kimin gambawo noto don yamde yeptobe ko e do mangu mabbe na do ko woni der berde mabbe to yimbe ko shimin min hangabe fudum gam alla to bo imin der hakilo amin dum gam modon gam yidde almasihu wadata min imin kuwa kude amin gam en tabbitini go oto mayi gam komoye gam non komoye mayi o mayi gam yimbe fu gam to be gada jonde belna nainde be berde amma be gada jonde belna nainde on don maydo gam mabbe ummi daga mayde gam non daga joni min koshata goddo no yimbe duniyaru koshirimo konde denno min koshi almasihu no yimbe duniyaru koshirimo joni nanon min koshirimo gam non hu gartudo mo almasihu o warti neddo keso ko dume dun denno jabbake ko dume warti kesum dum fu alla wadi dum shiryo tirdo min imako lawol almasihu den o hokki min kugal wajinki siriyo tirki yimbe imako waju du woni alla isiriyo tira yimbe duniyaru imodum lawol almasihu den o windata hakke dum be ngadi kanko hokkimin kugal wajinki siriyo tirki imako gam non min metobe ko almasihu wi imin bo alla toroto on lawol amin imin toro on gam almasihu shiriyo tire i alla almasihu meda e waduki hakke amma alla yowi fu hakkeji meden do mako gam lawol mako ngarten adili en yeso alla